Nangumhlolo.
Bengicela sibonisane, cela sixoxisane ngothando lwethu. Ngicela ungiphathe kahle kwesweti malavo. Uthando lwethu luvutha amalangabi. Ngithandile nanomuntu mongazi. Uthando lwethu luvutha Ngicela ungiphathe kahle kwesweti malavo. Uthando lwethu luvutha amalangabi. Ngithandile nanomuntu mongazi. Uthando lwethu luvutha Ngithandile nanomuntu mong.